What up, Silla? Shit, crazy. Mwenda tesi na omo na rejea mkamani Semo unasomo mimu henga na thamani Shule haina kikomo Fikra suwe kirehani Sithani mdomo domo Utanifa maishani naenda joshi Nyonge dau halitoshi Sikosi nikipata upepea kama moshi Sina bosi wala mkosi Mziko jumamosi mungu sosi ya uhai Sio weki karagosi Hila na sila habita mkamani Usijipe sana sila bila mimi hakuna mani Hakina vichwa kwa pani makamani na karani Tawala upisani wote chini ya marekani Enda mpako hakuna dira wala kuna pango Watunga sheria wanatia kwenye lango Rushwa ipo kwenye mchago tupa kiapo Na hapo hapo ulipo kodi kwako ni kichapo kwa kinyako
Hey yo, show me respect, show me love I was in the back of the car and it just was So quick I flipped and got mud Fuck, got here with tears, sweat and blood Son of God, what's the odds? I get so high, you break this on Mars. Clean the patch is so fresh, fancy broads. I'd rather have dirty kicks and fancy cars. Call me crazy call me. Be like how you doing, homie? You were golden, homie. Slow your rolling. I was on the edge of the brink, so she took my advice, threw up in the sink. Oh, see, sir, we're not love for free, no. See, saw there, no drugs in my pink coat. No funk, fuck, how lucky I speak, though. Fucking dunk from the free throw. Keep pushing. What up, Silla? Keep pushing. What up, Silla? Hey, yo. Show me respect. Show me love. I was in the back of the cab and it just was. So quick, I flipped and got buzzed. Got here with tears, sweat, and blood. Show me respect. Show me love. I was in the back of the cab and it just was. Just was so quick.
Back to a beef like madness Ishimi na chufanya na chumata na cha business And illness Naweka muda kwenye realness Sina papara na tunza fitness Kinda ka pocho pocho Chocho tu chocho wana kocho kocho Wana midosho wana michosho Serikali kuya ula so Haina kona kono kia pagao miaka nyaga so Haina pona pona watu shazongwa Kisa jero mtu ananyongwa Na kikaa kwenye jia ya treni Haudia gongwa Watoto kikikuka wanalipuka na kapuko tapasuka Diso generation ya manjuka I'm the illest And I guess you can copy that Nije siwezi fanana na makopikat Kufika hizi levu ni matuzu kwa madevo So mtelezo MCs wanafata melekezo Nije discipline master na ni hard to the core Man from your core Nije sabuni muda loko Nije kasheshe live So where's Romania Plus 2 level 5 Where's my money at?